marifa ndo zimefanya nifike, sio Judy na Latifa walonifanya nsikike. Bidii zangu ndo zimefanya mcheke, nikija kwenye show mji lazima niuteke. Mimi ni mwamba kama unapanga nikate, wengi tuliombila tuliopewa ni wachache. Natoa mziki bomba mwenye maji ndo anifate, bila kiki tunatamba wapinzani ni wachache. Nachochea moto kwa kishindo na magogo nimeweka, wengi wakisikia kishindo hadi vigogo wanawaka. Nimewaweza kimtindo waloferi wametoka, nadhani washapanda feri ngambo tayari wamevuka. Fuka halake mefanya paka chula naye naluka, mapenza mefanya walia shula naluka. Mindo komando hata ukuta naluka, nimebeba ndo kwenye mto na navuka. Yani kama kondoo mbele ya fisi na pita, na waacha wanashangaa kidume na peta. Tena kwa kujamini yani popote na pita, kwenye bola kwanza mimi hafu Leonardo anafuata Young Jay.
Oh, oh, yeah. Within my days natoboza kwenye no way, no delay, sina ngoja wena nijwe. Ha, 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 nijuhudi tu. Ha, 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 oh yeah, ha, ha,
tunapambana tu.
Ha, 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 ha,
nijuhudi tu.
Ha, 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 ha,
ha, ha, ha, ha,
tunapambana tu.
Rap tunaifanya kama pipi, rap tunafanya naibishi, rap tunaifanya wone ni kama mchezo raisi. Mifundi seremara swezi gomba ni ya kiti, na uwezi kunikuta na wana fake mbao dili zao zetu anabana. Nita denja fundwa kuchana, acho mwage lavi, misi mwage pombe ni lana. Na ndomana wawabishi, ndomana wawafiki, ndomana, ndomana, ndomana wajui muziki. Nipeshima yangu au wacha, ato tai jikuni lakini mbone na washwa. Ukitaka flow njoo hapa, ukitaka kifo njoo rapa, burudani kazi na wapa, we bado daga, uwezi kumzapa hapa.
Within my days, natoboza kwenye no way, no delay, sina ngoja wena nijwe. Ha, 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 nijuhudi tu. Ha, 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 oh yeah, ha, ha, tunapambana tu. Ha, 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 ha,
nijuhudi tu.
Ha, 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 ha,
oh yeah,
ha, ha,
tunapambana tu.
I go by the name of Young Jay. Niko na Dogo D Danger. Rock City ni house.